tau katoa ngā makawaka nō mai haere mai haere mai kene whenua ngā tuku 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 ngā tuku